moja kuzinzi yangi maima we Numi yake di moja kuzinzi yangi maima Osa kate pumesha wambe widi mewe Osa kate pumesha wambe widi mewe Nikisa kubikika keoka kita dikikoka